아지 Yo, what's up?
BBC yeah. once yeah. again.
Yo, feel the vibe, to feel the vibe, ni tam. Uku mi dam, na uku mi dam, shafam. Dar es Salaam, to vile na kam kwa ham. Udesa kwa zam, kujeni nwa peli salam. Tona nye pes, kupanda na kes, kutry. Kwanza una kes, metimba na vest, why? Pamba nye pes, na tamba na bless, ufly. Mini kores, kichwani na cash divide. Toto la town, ni toto la town, yeah. Puti the clown, we puti the clown, yeah. Miti ndo fan, kwa miti ndo fly, non care. Mambo ni gan, kuna bari gan. Nyotea, zika zoka team, toka ndoto dream, yeah. Ika nipa zim, zika nipanda sim, yeah. Pesa ta slim, mipangwa kwenye sim, yeah. Nidata na din, kupata ikawa deal, yeah. Diri dan, freestyle king on air, anapa buru dan. Hey, diri dan. Diri dan, freestyle king on air, anapa buru dan. Suri bana sana nyuma, nispeleke chuma. Sao naona gele lifo mbele na kuma. Naona wengi mjakoma na wonea uruma. Pia nafaa kujandana utobomba la chuma. Mko wazi ni wazi mnapende zikazi. Wazazi tunasimu na vyo kwenda kidwazi. Mko shazi mafazi utasema mamanzi. Ya mkazi ya muwazi kupandisha ngazi. So lazima nipende na freestyle, nipende na freestyle. Una nipende unapende na mister, itoka first time. Bari unazidi kuleta na visa, mina visa. Bari unazidi kupanda na kisha, na safisha. Kwa tiktaka na scoot na shoot bow. Trip wow, click, 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 bow. Wanna pigo za kike, ses kike, was kike, wow. Wow, 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 wow. Yeah, Diri Dan. Diri Dan, freestyle king on air, anapa buru dan. Hey, Diri Dan. Diri Dan, freestyle king on air, anapa buru dan. Diri Dan. Diri Dan, freestyle king on air, anapa buru dan. Hey, Diri Dan. Diri Dan, freestyle king on air, anapa buru dan.